And now it's all
what I know. Enganingwon Thembisa ukuthi ngeke ungishiye wethando, wethando. Enganingwon Thembisa ukuthi ngeke ungishiye wethando, wethando.
Thando, Thando kati uyinhlobonu ngampela. Hayi cha, ungazi kuyafana nongaboni. Nawe Thando isiphuphuka ubona. Ukubolela uthando lunamehlo. Ukube liyabona ngabazange ngilingi ngisiphonse kuwo. Kodwa selidumela dlolo lashiya indlela lapho lidlule khona. Ngiyasibuza ngiyasiphendula. Ngiyobuya ngiguduze kumuphi inyathu ngikutapele. Thando, ngiyalila. Senalo Thando, unzuze icele.
Wethando. Enganingwon Thembisa ukuthi ngeke ungishiye wethando, wethando. Enganingwon Thembisa ukuthi ngeke ungishiye wethando, wethando. Enganingwon Thembisa ukuthi ngeke ungishiye wethando.